kulankan ay labadan mas'uul shalay ku yeesheen magaalada Kismaayo ayaa inta badan diirada lagu saaray arrimaha doorashada Jubbaland iyo sidii ay deegaanada Jubbaland uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacday waqtigii loogu talagalay waxaana sidoo kale kulamada qayb ka ahaa gudiga doorashada Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madobe ayaa markii uu soo dhamaaday kulanka uu shalay magaalada Kismaayo kula yeeshay wakiilka cusub ee xogeyaha qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswaan waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen
waxa maanta booqashada ugu horeysay oo soo booqday SRRG cusub Sir James Iswaan waxa ay tahay safarkii ugu horeysay uu ku yimid Kismaayo iyadoo waqti hore ay ugu dambeysay isbeddel badan oo ka arkay waxaan ka wada hadlay arrimo badan oo soo ka taasiyay qarxi maalin dhaweed ka dhacay magaalada Kismaayo ay hotel Madina soo weerareen al-shabaab iyo arrimo badan oo gudaha siyaasadda waddanka Soomaaliya meesha maraysa iyo arrinta Jubbaland iyo doorashooyinkii arrimo ku saabsan waxaan oran karaa guud ahaan aragtida isu dhow aanu ka lahayn qodobadii aanu ka wada hadalnay waxaan u sheegnay Jubbaland inayna dhibaato gaar ah ay qabtay ayna jirin waxa waddankan lagu dhaqi karaa ama ku hoggaansami karaana ay tahay in la ilaaliyo dastuurka waddanka u yaala taasaana ah waxa dadka kale hagi karaya ficilana aragtii isu dhow aanu ka lahayn waxaan u sheegnay doorashada Jubbaland inay waqtigeedu ku dhacayso amnigeeda iyo meesha ka dhacaysay mas-uuliyadeeda ay Jubbaland leeyihiin odayaashii dhaqankooda iyo diyaarkooda yihiin iyagoo la kulmay guddigii doorashooyinka aan filayeen mas-uuliyiin badanna la hadlay qaybo kale oo waftigiisa ka mid ahaana waxay ka hadleen waxyaalaha guud ahaan Soomaaliya laga qabanayo reer Jubbaland baahidooda iyo wixii horumarinta ku saabsan waa soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad Mr. Iswaan, welcome to Explain, Mr. Grace. Thank you very much.
Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa uu shacabka magaalada Kismaayo uu uga tacsiyeeyay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay jimcihii la beegsadeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo.
I'm very pleased to visit Kismaayo, but I have mixed emotions. I share with the people of Kismaayo and of Jubbaland.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo booqdo Kismaayo. Waxaan qabaa dareen isku dhafa waxaan la wadaagay reer Kismaayo iyo Jubbaland murugada dhimashadii darayd ee la soo diristay taasi oo ka dhalatay weerarkii argagixisnimo ee bishan July 2019-keedii dhacay anigoo ku hadlaya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaan tacsi u dirayaa qoyska dadkii halka ku dhintay waxaan u rajaynayaa kuwa dhaawacmay caafimaad degdeg ah ma jirto wax marmarsiga siyaasadeed ama afkaareed oo loo heli karo gabood fal noocana qaramada midoobay waxay barbar taagan tahay dadka reer Jubbaland xilligan adag oo ay wajahayaan masiibadan daran
as they deal with this terrible tragedy
Mr. James Iswaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanada Jubbaland ay ka qabsoonto doorasho waqtigeeda ku dhacda isla markaana xor iyo xalaal ah taasoo uu sheegay inay ka qayb qaadan doonto horumarinta arrimaha nabadgelyada xasiloonida iyo kobaca dhaqaalaha deegaanada Jubbaland iyo midda gobolka
President Madobe and I discussed a range of issues regarding security economic development
aniga iyo madaxweyne Madobe waxaan ka wada hadalay arrimo dhowr ah oo la xiriira amaanka horumarinta dhaqaale iyo dawladnimada ee Jubbaland waxaan si daacadnimo ku jirtay isku dhaafsanay qorshayaasha Jubbaland oo ku aadan in ay soo xulaan baarlamaan cusub oo si aan toos ahayn ay u doortaan madaxweyne waxaan hoosta ka xariiqay aragtida xoogan ee saaxiibada caalamka ee ah in hanaankan uu ku dhaco qalalaas la'aan oo aanu dib u dhicin faragelin la'aan oo uu noqdaana mid cad oo aan eex lahayn ayna ku wada qanci karaan dhammaan hanaanka noocana waxa uu horseedi doonaa nabad degenaansho iyo horumar dhaqaale ee Jubbaland iyo gobolka waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan la kulmay guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland Dr. Hamza oo aan arrimahan si wanaagsan uga wada hadalay
Independent Electoral and Boundary Commission Dr. Hamza and we also exchanged on these topics very helpfully
waxa uu sidoo kale sheegay in hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan arrimaha bani'aadnimada iyo horumarinta adeegyada bulshada iyadoo aanan loo aabayeelin xaaladda amni darrada ee ka jirta deegaanada Jubbooyinka.
The UN family continues its engagement in Jubaland despite a fluid security situation.
Guddiga doorashada iyo madaxda maamulka Jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore dib u dhigay waqtigii loo qorsheeyay inay bilaabato qorshaha soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland. Hase yeeshee guddiga doorashada Jubbaland ayaa lagu wadaa in maalmahan ay bilaabaan qorshahaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.